Big it up and I be the Musua. They won't get a TV show. The gambo bingi TV do dansua. Mudondo la sive juani. Ni muchala with another soani. Big it up, we are one of unani. Rwachi tunde kambira umali. Little funga siva mzala. Rwachi tumle pasive mzala. Bamidoma midoma muride. Bamidoma midoma gabangi.
Bingi,
Olukambo bali na lungi,
Olukabaka
na kufuna bingi.